Yadde bikwao tebyenkanankananga naye kati mukkirize nti bwetyo wendi newava ennume tuwakulemu ndiwe buddu gye ndaga ntegeera bangi banteebereza kuba ddene nnyo ne basimba n'ennusu amumanyi yaani kati abadde awakana amugambe keeko eza akafuntuka ebigevu munda ezessiimu omugava tawanda byokya amani yanfaako omuganda wange mwannyina zinnabire olyangako ku bintu olumberubbi basulwamutwala luyina ennooma yali muyimbi wa nnyo naye kati olumbe lwamutwala byo bwebityo ebyemirimu gyaffe gyo ginyuma naye abateesi bambwa mu mpalani abafumbo mwetereeze konsititusoni inaye abufumbo wammwe mbateeteesa
obumbo bube bwalinzi tuleke okubata nga twagala n'ebbanga kontrakiti ya laavu kasekwako mangu wakabbaayi bw'oba okyayinza osayininga nga nkuwasa olundi
konsititusoni ebeere mu muntu tuleme okutamu abaganzi baffe ng'osayininga oba myaka mwenda n'abaana babeeka ekigero kyabwe ebintu bibeere mu buwandiike tuleme okutamu abaganzi baffe nga naawe omukazi osalawo mu muntu tujja kufumbyayo ku mwaka gukka kasitaakuggwako musibulenga oddeyo okulujja weetereeze gumujja okumanya valiyo yammwe bw'oba ayagala ddamu muteese bw'oba omutamiddo totawaana mugambe nnyinayo yasayinize omukazi atamwaggu mwana wange watambula ekkuba abasi yakyenda balaba kwini watamumanyi munda olaba feeke ng'eri bo bakwana yanobe wange eyeewuwo kyacyanca bufuna ekyana ng'ate nze yantamadda gwatootijja
mbo bube bwalinzi tuleke okubata nga twagala n'ebbanga kontrakiti ya laavu kasekwako nga nkuwakabbaayi bw'oba okyayinza osayininga nga nkuwasa olundi
ebintu byokuwayira byakoma dda abaaluno obafumba beerya kumpi obufumbo bwaluno tebuwangaala kiva ku bakazi bo bangi mu nsi bw'oba okyatendereza yinettutweto ate owaakabina akagevulwajja olwo n'otunula ebitakutanga nga tonogooyina ebbuba lirinnya olwo owaakabina akututte mwoyo omulanga ekyakamugeza weetereeze nawe abakukwata ovulobanyenva kale mwawukanya jjambiya nampi kwasonga tubeera nga mutamudda olwolwo omulabo obubakobako n'obutamu wali wa muzimba ng'omutamiddwa ebibi bizuuka tukola ebbanga oba mwaka gokka olaba akutoka kigumiikirizeeko okumala okuggwa mugambe wammwe weewo tajjaggaana kuba gye bamuzaala anoonya omundi
mbo bube bwalinzi tuleke okubata nga twagala n'ebbanga kontrakiti ya laavu kasekwako nga nkuwakabbaayi bw'oba okyayinza osayininga nga nkuwasa olundi
ebbanga liweddeko lyemwalagaana tukole kaadi eziyambayamba oyo abakwana mulage mangu nti ndikuliizi ya myaka mwenda ogira onoonyayo atayina wagwa olwo tujja kukuuma abaganzi baffe ng'etteka lisibya limenye yenna nga kontulakiti emala kuggwako bwakwekyangira kumuwabirenga ate atayina temwabulenga abe n'akatonyeze wano mu kyenyi olwo kikiyambeko abakwana bonna ndi kufosero siyina muntu maze ebyange manyisirwa mu bintu ndeka okukwata ebyange byemuyimba mumpa amaanyi mbebaza mu lujjeera nkyayiya abudumulasirya nsindi weebuddu atamanyi ntegeera ayinza essiimu ab'olugave mu enabbaayi
obufumbo bube bwalinzi tuleke okubata nga twagala n'ebbanga chaisa osaini nganga wasolumi ofumba ume bwalizi.